yande sappo e jeddi minta chapantati kibari fulfulde studio kalangu kore jamone modon cop 28 hawtere leede duniyar do fi ko darto fawar jondu ko ne wonta gon bakari ko darto na dubai balde mu jeddi ni warde jondu ko ne heba ka fuko le en nardo mudum en narra en nanan dum ko dum woni yaadu yeso non ni fawar jondu ko nanguluji ladde kewdi on ko walle departement adarbis natitan hikande enda dodu ko nabe paminay dum e bondere majjum yewtere men pinno studio kalango haltanani hala hono fawar jombi tedo kadi jatu amadou goto e rewbe he tawdabe e fawar jondu ko nalaru no halna en dum on ko CICR walle tibe e leydubi di enda misumana amadou jangon don kibaruji di enda ni fulfulde studio kalango kodi jamon e mon do yerno men de kibaruji ni hono faande hawrterle dunewe tan cop 28 nartina filla hono woni tagol mbakaaje e jergagol duniyar ko noto nan dubai no woni e hore mudum kano woni wada e futtal kurndu leede kaldi do mudum nardi do mudum e do fi on endang e madu kon nan tawe a diji ko haajaaga alle tewtude jawdi ko wallitirto hono faande ni torraaji kany e jaccereji ko woni tagol mbakaaje wonno wada kano woni hon kambe wonben tewta hono jooda kali o endam fondito e be ke e hore majjum gam batta jewdi do yaade hono sappo di lewru desamba ndu hedu wawi hebede mahamadou touré goto e fawar jondu kon nan ni laado ami nani yewtirno wadde ko min pirti fulfulde
no hani ardibe fi politique leyde ardibe hawju sigila durogo ande hebe dun ƴewa kokka sembe durogo andan dundu woni ko Drissa Doumbia kalodo inde himbe Mali wi'i
il n'y a pas de texte
wala talki tabintinadi do majjun ginanda meden boddi sanne e do narral gada nongal ton pari fa dum wadda bayle der mun du no tiidi wodi du saito dun tinni ko yaadi yeso hebe der mun
ardibe leede e tefambe ko yirna hebu no kanu durwano mosola sador maji himbe e bonondaji e rafika jaran hakkilu fukkingo hewti dalila won itagol bakaje de ende hebu to perodidol du fu wade der majjum hanono rené biali ardido ummatore leedi burkina faso haliri
la jeunesse
sukab ummatore ka en woni ko hani heba kanu woni be tawadu ko nan e latibe gollobe gam batta alle e ko hani wadede yaadu yeso
do majjum du ni fa hande Idriss Doumbia miccintini dangare mawde e domu leede afrique kokki sembe
l'Afrique défend
Afrique jingantana na fadun soba labi didi jawdi ngattetendi ko golleji din wada gam buytude turkiji ko kampaniji mawdi din jofata wodi min gadi sigilaji amin hana ko jewta Mali do yemre pecce chapande nay kambe woni ko buyta yaade dubu junaji didi e chapande tati hedde der golleji nay
4 secteur
demal ladde hite courant buri mauni dum woni kulle nay de dermun ni leede sahel de endam bi'i durwan buutude ko wonno bonna keni e ladde e jaayede endan
e le fi bonandaaji ladde je jaayini en jantende Adarbis nata le region Agadez nok to lati tande hikkani nguluji ladde kewi sanne hara faande na ratto en funnage hon departement endan hisama ko 4 hectares ujune kebenay kawon ko nguluji naati e faande tonuji ujuna jeego e kemi joyi hon fawar jondu gene kawon ko yaadi e kwan ko yitinge yaadi Omaru no kiso Hamadou kawon hon faande docteur kawji fi hon no durngol de Adarbis nata ton enda nan ko halni Anice Karim
Adarbis nat hikka gulu ladde joy wadi aranu gadun gun en toniji fudo yorko ujunaje didi e kemenay e chapan e tati e joy e ko deki hitegen en nyami hanodo ko watta hektaruji ujunaje nay e kemenay e chapan e jene e sapo e go'o e ko deki gulu ladde didabu gadun gun en toniji fudo yorko hemre e laso hitegen en nyami joyabu gadun toniji fudo yorko ujunaje tati e keme jetati e jeego gitege en nyami hanu do ko watta hektaruji ujunaji jeddi e keme jeego e sappo e didi e ko deki gululadde gadun gun en der Adarbis nat ujunaji sappo e tati e chapan e tati e didi e ko deki hektaruji guludi e toniji fudo ujunaji jeego e keme nay e laso e didi dum hooci laabi de Allah jabi dum heba motsola gululadde gun en der
faande tan aga dezeni ko ndarto hono no watta ko tawe hono albacce de to natere sembe sembe de ndindi en dum wadi ko hono dental wadobe kaliji na men remob albacce ben be ngadi jojjinde hono laabi kewdi ko watta ko tawe ni albacce den to natere sembe sembe e der tok en dan dum gam batte alle e faande albacce ta ton e heba lumu mudun yaha yeso ahmed wa o woni hono goto e fawarjo de do fedden ko haani Moussa Mamadou Mathiou
laabi ɗin en joƴƴinaama ngam remooɓe golla keɓa barke deme mumɓe. No woodi comité région joƴƴinaaɗo kawjiiɗo dow fii naatol albacce e burtaaki muuɗum. Wakkati fuude albacce no goodi sanne nder région on en. To comité on en no noddan hawriine dow ko yaawi ngam ɗum joƴƴina laabi kaanaaɗi joƴƴineede. Kanjum ɗum waɗi alkamisa bittiiɗo on en. Nanngude illa janɗe nayi mo Laasara ɗum haɗi looreeji adowanɗe albacce naatoyde nder région on en. Comité on en winni du ɗerol haalande ardiiɓe hannde nokkuuje ɗen en fuu to albacce remetee ɗum ƴeewata. Misaali nder département Thiro, Ingal, Arlit e Iferuan. Ɗum du ngam men keɓa men ada albacce gonɗe no desiɗan enndan men burtina ɗe. Ɗum tilsu du men joƴƴina laabi ɗin enndan.
On est obligé de prendre ces mesures là.
Ton enen duuci région mo Dosso ɗo ɗo Konda Ilu Kenya woni ko ɗum waɗa hono batu e kintingol yaade e fii ko ndarto hono awtirdiji cuɓaaɗi jaaruji yeeso. Ɗum ɗo Konda himɓe ƴuuɓe région ji Tillabéri, Niamey, Dosso, Tawa e Agadez ka e wonko fotti ton enen ngam batte famtinede ISSD Sahel. Nampor je o wiyete mo leydi Niger ka wonko wadde mballaga muɗum sewe keti noon docteur Aissatou May Kuɗɗi laatiɗo kañum enna wonno hoorejo fawre joni oɗo projet ele leydi ndi enna ko Aliyo Bawlandimo.
Le projet ISSD
projet mo ISSD Sahel no hokki sembe awdiriiji e leyɗe Sahel. Leyɗe ɗiɗi tawa nder projet o leydi Niger e Mali ko ɓe tuugi nder golle maɓɓe woni heɓugo awdiriiji lobbi ko heɓirte nder hoyirna. Projet o no nangana dental demoɓe leydi Niger kawjiɓe fii awdiriiji ko ɓe ballira e cuuroye pamaroy to awdiriiji ɗi sonnete e motoje e pineeji tati ko tuuga nder ɓeydol andal ngal woni ɓeydango himɓe connoɓe awdiri di andal. Himɓe ɓeni ɗo wana Tillabéri, Niamey, Tawa e Agadez ka e Dosso.
Tawa Agadez
nande fa arjon tonni Agadez fa ande ndeɗen kaala haala hono ko tawata ne arlita ka wonno himɓe hewɓe ley jango ngol no gatta ƴulɓe kuɓɓaɗe ley cuuɗi omba fineteréji omba portuɗi ɗi gam batte Allah heɓa cuuɗiɗi fowa seeɗa. Kaɗo waɗi ɗum wodi torta ko watta sanne yaade e cella himɓeɓe enda. Ɗum wonno ko Goura Abdou Husseini laato kam woni hono dariɗo dow fii ko darto fawar joni faabade himɓe dow fii ko darto hono waɗugol bonandaji ngulu to soni to Somayir. O haalani bandimi Ousmane Oumar gontanɗo arlit
hiite ƴulɓe ge himɓe nawtorto ege waddanaɓe saɗormaji sanne nder ɓurnam maɓɓe. Arande ni hiite ƴulɓe ge enda ege wurtina gaz ko ete CO monoxyde de carbon. CO on du de ɗuuɗi nder suudu sanne kanno waylata hennu suudu sey neɗɗo nanga nanude hennu duwela. Illa ɗon du neɗɗo no nana jarre no jippano ɗum e ɓannu muɗum. Baa ɗum noddima gite maɗa no onti a wawtano taade. Illa ɗon du iɗum holla ko ɗum fuɗɗi sattude he maɗa. Iɗum du mursa yonki neɗɗo dow ko yaawi ngam poɗɗe non ɗum sukkata. Neɗɗo no hani heɓa wuderde suddi kasen ɗum hana kunnade ƴulɓe nder suudu ɗum maɓɓa ngam ɗum waddata na fakka
fa hande to enda Agadez ni gouverneur région enda général de brigade Ibra Boulama Issa kandu waɗi jahangal wosagol e ley région o enda o yeehi du konnan dow laabi laati du konna Agadez yaade dirku kañum e nder bisnat warde zender fa hande ndu o tokki lawol Agadez Tawa Arlit ɗo enda laabi noon laatiɗi himɓe tokkoto gam battiya to enda Algérie kañum e Libye. Laabi du konna piltorɗi woodi to enda laatiɗi dongui ko wonno waɗe ɗum ɗum woni koɓe gonɗuɓe daar lawol nar ko tawi ɗum haɗama en kettino noon e wakkati mo gayni jahangal ngal enna ko o haali Anissa Karim neldimin ɗo enda.
Nous avons constaté effectivement beaucoup.
Min kisake kono wodi laabi ɗi nimɓe tokkirta salo wardude dow ɓoggi policiji na gendarmaji ɗi tokkiroɓe ɗon en ɓen fuu ngam jiɗa pinkite mani gonana no mbujje guineji bonɗi no bittiɗo. Ɗum waɗi komin jeeyi dow laabi bujjeteɗen tokkire ɗi daronoyde koye amin ngam leygal luure Agadez e filagu muɗum nokkuje to tokkire no heewi sanne. Ɗum sabi mbini komin dara hoƴande ɗum laabi de to sogeji kawjiɗi filla ndenago ɗon. Woɗi du min ɓeyditan harto renugol gallure Agadez ɗon. Ɗum ɗum hunde noon ko laati min ɓooyi hoƴande ɗum dabareji illujo min puɗɗi golleji amin ko laati ɗum waɗoyte nder wakkati juɗɗo e daɓɓiɗiɗo
moyen terme et à long terme.
nanni fa ar joni ƴuude nayi yaade joyi lewru décembre wonno ko hoɗɗo galle ñame batu waɗa gan Allah e kentinde hono himɓe laatiɓe to konna ni hono mbiya ni jokka hono golloɓe dow fiiji ɗi enda fiiji kokkol kibaruji ɓe région ji jeetati leydi Niger gaari potti ɗo enna ñame ɗum du konna gam batte sigi laade sappo lewru décembre ko darto fi hono yitugol hakkiɓiɓe adamaɓe ko han tawede konna hokkoɓe kibaruji famani RJDH nde fedde kañum woni ko waɗi aragal majju e golle majjum nanni ko Abdou Tikkiri hoorejo fedde RJDH o haalani bandimi mbiyeteɗo Mahamadou Madou.
Laawol ɓeydude
andal cuɓaaɓe conseil yakuder communeji mumen e kokkoɓe habaruji nder radio ji pamaji dow laawol ndu renude hakke ɓiɓɓe adama yimɓe anda hakke mumen bawol ndu renude hakke ɗe enda to ɗe jaaɓe amma ɗe ɗowtani yimɓe ɓeydu ni fa hande gadda balla mumen ko watta leydi Niger di enda ni laato leydi to yimɓe mbawi jiitude hakkeji mumen yimɓe bawa ndu ni fa hande durwididde golle hirñere e mardi bondi feere duro gaɗantegol neɗɗo ganno gorko nano debbo fuɗum misali rewɓe e surbaɓe tawraɓe rafi cellal har gani hoore pelle balliroje ɗeɗu durwa nangande cuɓaɓe ɓe endal e radio ji pamari nder golle mumen ko watta hakke ɓiɓɓe adama
denaki
fa hande ara filla hokkoɓe kibaruji ni ko watto jeenayo jiyaɓe leydi Niger ɓe gaari potti joyi warde fa warde joni jeego lewru décembre ɗo ñame gam waɗnede kandu ekkentinol dow fi ko darto noyi watta ko tawiɓe keeɓi ndenago wakkatiji cattuɗi ɗi enda hono fedde leydi Niger darnide filla ko darto fa warde joni hakkeji kokkoɓe kibaruji ɓe afrique wiyetede APAC Niger kañum woni ko ardiɗo Amina ñandu kawoni hoorejo nde ɗo fedde nani ko a haalani ko Guidi Abdourahmane Bandimi waddi ɗo.
C'est une formation de formateurs.
Ɓeydol andal no dow fi denako arande fu denako dow yahu wartaji eno hokkoɓe habaruji leydi Niger ko ƴirta habaruji to hawri ndeji yimɓe jeenayo gonno ɓeydane andal ɗuɓe nder région ji jeetati e leydi Niger région fu no wodi goto ñamay no wodi ɗiɗo ko watta yeeso nder kawral gal woni ɓeydango hokkoɓe andal gal andal ko watta kamɓen dow nde ni ɓe jeehi nder région ji maɓɓe ɓe ɓeydana bandira e maɓɓe hokkoɓe habaruji gorko e debbo andal dow koɓe andina ɗum min giɗana hokkoɓe habaruji gomɓe nder reedu leydi din ɓe keɓa ɓe nawtoro e ɓeydol andal ngal ngam hokkoɓe habaruji leydi Niger keɓa gaɗa golle maɓɓe e nder laabi
lobbi.
Hitaade fo tati lewru décembre woni ko watte hono battu ko darto hono himɓe larɗuɓe tawɗaɓe laruji wurɓe ɗu e laruji ɓen enda ɗum waddini ko fawarji en kalno haala Kadijatu Amadou goto e tawɗaɓe laruji ɗi kandu woni hoorejo hono himɓe tawɗaɓe laruji hara ko darto hono koyɗe ni enda kanko on enda ni omo haalɗo seede lobbo ko waɗi hakkude mabɓe CICR fedde faabotoɓe daro faabende leydi Niger dow fi walludeɓɓe keɓe gaɗa gurdam mabɓe no woɗiri Ali Ñalli Abdoul Moumine yeeyi to makko yewdi e makko.
Kadija CICR no wallira rewɓe larɗuɓe gam burna mabɓe moƴƴa ɗumi keɓuɗo
CICR aka irday
CICR hawta gollida no hakkunde amin dow fi pirtol ɓalli e golleji junngo nder golleji junngo ɗimin gatta minen gaɗa salbettiji ko moytirte ɓandu komin gaɗirta gude CICR watti nokkuje golle kewɗe nder kominiji ɗin dow jonde amin ko watta minen rewɓe larɗuɓe min keƴa koye amin minen jetta Allah gam nokkuje golle pirtaɗe ɗe fuu no woni no golle
atelier mondu may barmay bayla kaye keɓuɗon hannden nder burna moɗon dalila hawta gollida o
min he hoore am demmu komin golliditta e CICR nokkure golle am toluyel pamarel gonnon kando saami gonga Allah mi heɓi bayle dow fi gurna am ngam joni miɗo woodi nokkure golle ko hoore am miɗo firta muraduji am miɗo walla woɓɓe miɗo woodi dow ɓiɓɓe ɗiɗo goduɓe ñaw ƴakku waɗi duuɓi komi dartako dow neɗɗo fuu mi wi'a walla kam suka am ñaw mun ummake min koltake no woɗiri min gatti sukaɓe amin lokkol nomin giɗiri min pukkake to woɗi minen gaɗa muraduji amin fuu no
woɗiriba
dane de gattata yaade e worɓe e rewɓe ballirteɓe ɓe enda
gaka sinayi wodayi
deni Allah waɗi neɗɗo heɓi balla no handi tarsino fa woɗa golla e ɓerne worre tawattu yande fuu na fewre wakkati on ɗon gonɗo no walle no heɓan sembe ko wallirima minen wakkati ko CICR warno to amin fa wallamin deni min gala minen gaɗa ko woɗi nden CICR dilli accimin tittinkinako lobbo momin godi waɗi huunde fuu ko anachel ƴami cicr namin lildi ardiiɗo amin min ƴami muradu gon to fuu no firtana min muradu on ɗon sayni ko ɓurɗum sembe
wallahi dindi cicr manatirse to kunni mbasa hinarano
e dow nde yewtere pinnol kibaruɓe fulfultile assalamu aleykum mbalete jam waɗi